Ibuku rĩa Esteri, mũrango wa mbere. Gwakinyire atĩrĩ, atĩ matukũ ma Ahasuerusu, nake Ahasuerusu ũcio nĩwe wathamakaga kũndũ guothe, gwata bũrũri wa Ahĩndĩ o nginya bũrũri wa Akushi, nakuo kwarĩ mabũrũri 127 maathagwo nĩ abarũthi arĩa aarekagia kuo. O matukũ-inĩ macio-rĩ, rĩrĩa Ahasuerusu ũcio mũthamaki aikarĩire gĩtĩ gĩake kĩa ũnene nyũmba ya athamaki ĩrĩa yarĩ kũu Shushani, na agĩkorwo athamakĩte 3 nĩ aarugithĩirie anene ake othe o na ndungata ciake iruga. Nao andũ arĩa maarĩ ahoti a Perisia na Media, o arĩa maarĩ igweta inene, o na abarũthi a mabũrũri macio, magĩkorwo me hau mbere yake. Nake akĩniina matukũ maingĩ, namo nĩ 180, akĩonania ũtonga wa bũrũri ũcio mwega mũno aathamakaga, na ũrĩa igweta rĩake rĩanenehete rĩgatũma atũũre atĩĩkĩte. Na rĩrĩ, matukũ macio maahinga, mũthamaki ũcio akĩrugithĩria andũ othe, anene o na anyinyi, arĩa maarĩ nyũmba ya mũthamaki o kũu Shushani iruga, na rĩo rĩarugĩirwo nja ĩrĩa njirige mũgũnda-inĩ wa mahũa wa nyũmba ĩrĩa ya mũthamaki 7. Na rĩrĩ, hau hacunjurĩtio matama merũ, o na marangi wa nyeki nduru, o na wa bururu, namo mohereirwo icũhĩ cia betha itugĩ-inĩ cia mahiga marĩa mega merũ ma mĩhĩndo ya gatani ĩrĩa njega, o na ya rangi wa zambarau, o namo morĩrĩ ma gũikarĩra mũndũ etiranĩtie maathondeketwo na thahabu na betha, makaigwo kũndũ kwarĩtwo mahiga ma nyaigĩ ya mũthemba mwega. Namo mahiga macio maarĩ matune na merũ na marangi wa ngoikoni na mairũ. Nao andũ makĩheo gĩa kũnyua na ikombe cia thahabu, na nĩ kwarĩ ndibei nyingĩ mũno ya mũthemba ũrĩa wanyuagwo nĩ athamaki, o ta ũrĩa ũtana wa mũthamaki watariĩ. Nacio ikombe icio-rĩ, hatirĩ o na kĩmwe kĩahanaine na kĩrĩa kĩngĩ. Naguo ũhoro wa kũnyua watariĩ o ta ũrĩa gwathanĩtwo nĩ mũthamaki, naguo ũguo nĩ ta kuuga atĩ hatiarĩ mũringanĩrĩrio. Nĩ ũndũ ũguo nĩguo mũthamaki aatuĩte gwĩkwo nĩ anene othe a nyũmba yake, atĩ meke mũndũ o mũndũ o ta ũrĩa maũndũ marĩa mekũmũkenia matariĩ. O nake Vashiti, mũtumia wa mũthamaki, akĩrugithĩria atumia iruga o kũu nyũmba ĩyo ya mũthamaki ti Ahasuerusu. Na rĩrĩ, mũthenya wa 7, hĩndĩ ĩrĩa ngoro ya mũthamaki ũcio ti Ahasuerusu yakorirwo ikenete nĩ ũndũ wa ndibei-rĩ, agĩgĩatha Mehumani, na Bisatha, na Harabona, na Bigatha, na Abagutha, na Setharu, na Karikasi, anene arĩa 7 mehokeirwo maũndũ ma nyũmba yake thĩiniĩ, arĩa mamũtungatagĩra, akĩmera magĩre Vashiti, mũtumia wa mũthamaki, mamũrehe mbere yake, ekĩrĩtwo taji yake ya mũthamaki 7, nĩgetha andũ ake, o na anene ake, monio ũrĩa athakarĩte nĩ ũndũ aarĩ kĩĩrorerwa. No rĩrĩ, Vashiti akĩrega gũthiĩ ta ũguo gwathanĩtwo nĩ mũthamaki, akera anene acio mehokeirwo maũndũ ma nyũmba yake, na tondũ ũcio mũthamaki agĩtũkũyana mũno, agĩcinwo nĩ marakara. Hĩndĩ ĩyo mũthamaki agĩgĩtuĩria ũhoro kũrĩ andũ arĩa ogĩ, o arĩa maamenyete irĩra cia matukũ ma tene, tondũ ũguo nĩguo mũthamaki ũcio amenyerete kũhoyaga kĩrĩra harĩ andũ othe arĩa maamenyete watho wa bũrũri wake o na matuĩro ma ciira. Nao arĩa maamũrũmĩrĩire wathani-inĩ nĩ Kelishena, mena Shetharu, na Adamatha, na Tarashishi, na Melesu, na Melisena, na Memukani. Nao nĩ anene arĩa 7 a Perisia na Media, o arĩa metĩkĩrĩtio kuonanaga na mũthamaki, na nĩo maikaranagia nake. Nake muthamaki agekioria ando acio o, leule, Fasiti mutumia wa muthamaki, odore atonge mweka, uringaine na watho ni uriku. Tondu wa kurega gwika uria athetwo ni muthamaki Ahasuerusu na undu wa kanua ka anene aria mehokeirwo maundu ma nyumba yake. Nake Memukani agicokia uhoro ehau mbere ya muthamaki ona anene ake akiuga atiri kwihia kuria Fasiti mutumia wa muthamaki ehetie ri ti muthamaki wiki ehetie no ni ehetie anene othe ona andu othe a mabururi maria mathagwo ni abarothi aria a muthamaki Ahasuerusu. Ni undu ri undu uyu wiketwo ni mutumia wa muthamaki ni urihunja kuri andu anja othe naguo ni urituumaga athuri ao mamenwo niyo hindi iria ndeto irigwata kuheanwo uu hi Ahasuerusu muthamaki ni aathanire akiuga ati Fasiti mutumia wake arehwo hariwe nake akirega guthii. Na riri ona umuthi atumia a anene a Pelisia na Media aria maiguite undu uyu wikitwo ni mutumia wa muthamaki ri ni marira anene aku othe muthamaki uyu oro uguo. Na tondu ucio niguo gucoka kugia rumena runene ona marakara tondu ucio muthamaki witu ungiona ari wega ri ndaguthaitha utume ati watho ta uria wathanagwo ni athamaki uhunjanirio niwe na wandikwo mawatho-ini ma Apelisia na Amedia nigetha ndukae kugarurwo wa ati Fasiti ndakanacoke guka hari we Ahasuerusu muthamaki witu. Naguo uhoro wake wa gutuika mutumia wa muthamaki we muthamaki witu uuhe ungi uria mwega kumukira. No riri muthamaki uyu hindi iria watho ucio wathanitwo niwe ukaiguo kundu guothe mabururi-ini maria wathanaga namo ni manene atumia othe ni maritiaga athuri ao aria anene ona aria anyinyi. Naguo uge ucio wa Memukani ugikenia muthamaki ona anene ake nake muthamaki agigika ota ugo Memukani oigite ni undu ni atwarithirie marua mabururi mothe maria mathagwo ni abarothi aria arekagia o bururi ota uria mwandikire waguo watariie na ruriri o ruriri ota uria mwaririe waruo watariie. Namo ni ma ati muthuri o wothe atuike munene wa mucii wake na aragie ota uria angienda. Ibuku ria Esteri murango wa igiri. Na riri thutha wa maundu macio marakara ma muthamaki Ahasuerusu mahorahora akiririkana Fasiti na uria ekite ona itua riria atuireirwo ria uria egwikwo. Hindi iyo ndungata cia muthamaki iria cia mutungatagira igikimwira atiri muthamaki uyu reka ucaririo airitu ethi ciirorerwa nawe muthamaki witu uthure anene mabururi-ini maku mothe umatue ongania airitu aria othe ciirorerwa marehwo nyumba ya muthamaki guku Shushani maiguo nyumba iria ituragwo ni andu anja na maroragwo ni Hegai munene uria wihokeirwo maundu ma nyumba ya muthamaki ucio wikaragia andu anja na maheo indo iria mabatairio nicio ni undu wa gwitheria. Nake muiritu uria urigukenia we muthamaki witu atuike mutumia waku ithenya ria Fasiti naguo uge ucio ugikenia muthamaki nake agika ota uguo. Na riri kuu Shushani nyumba ya muthamaki kwari Muyahudi wetagwo Moredekai muru wa Jairo wa Shimei wa Kishu Mubenjamini. Nake nigutahwo atahitwo akarutwo Jerusalemu e hamwe na andu aria matahanirio na Jekonia muthamaki wa Juda uria watahitwo ni Nebukadinezaru muthamaki wa Babuloni agatwarwo niwe bururi wake. Nake agikorwo niwe warelete Hadasa na niwe Esiteri mwari wa ithe mukuru ni undu ndari na ithe ona kana nyina. Nake muiritu ucio ari kirorerwa na agathakara muno Nao ithe na nyina makua, Moredekai akimwioera agatuike mwari. Na tondu ucio gugikinya atiri, ati wathani wa muthamaki wa iguo, ona uria atuite gwikwo, nao airetu aingi magigikorwo, monganirio kuu Shushani, nyumba ya muthamaki, niguo maroragwo ni Hegari ri. Esteri onake, agitwarwo kuu nyumba ya muthamaki, aroragwo ni Hegai, ucio waikaragia andu anja. Nake muiretu ucio, ni amukenirie, agigikwo maundu mega, ma utuginiwe, nacio indo iria ciaheanagwo cia gwitheria, akimuhe onarua, ona akimuheithia irio ciake, cia muthenya o muthenya, ona ningi akimuhe ndungata, mugwanja cia airetu, aria maheanagwo, marutetwo kuu nyumba ya muthamaki. Nake akimuthamia, haria aikaire. Mena airetu acio ake mugwanja akimutwara handu hega muno gukira hau hangi thiinie wa nyumba iyo yaikaragwo ni andu anja. Nake Esteri ndakiumburite ruriri rwao ona kana andu ao ni undu Moridekai ni amutarite akamwira ndakoimbure undu ucio. Nake Moridekai agitura ahitukagira hau nja ya nyumba iyo yaikaragwo ni andu anja mithenya yothe, niguo amenye uria Esteri atariye, ona uria uhoro wake uriikara. Na riri, riria hindi yakinyire ati airetu othe, o muiretu athie agatonye he muthamaki Ahasuerusu, arikia gwikwo o ta uria watho ukonie andu anja wathanitwo wikagwo, ni undu matuko mao ma gwitheria mahingagio uu. Mieri itandatu ni kwihaka mehakaga maguta ma mane mane, nayo mieri ingi itandatu makehaka maguta o mangi manungaga wega, ona magetheria na indo ingi iria andu anja mamenyerete gwitheria nacio. Hindi iyo ri, muiretu agagitonya he muthamaki uu, agakorwo ari muhe nduhi ya kindu kiria giothe ethuriire kiumite indo-ini cia nyumba iyo yaikaragwo ni andu anja, agagitonya nakio kuu nyumba ya muthamaki. Na hwaini agagitonya kuo, ningi ruciini akaroka gutonyio nyumba iria ingi ya andu anja, aroragwo ni Shashagazu, munene uria wehokeirwo maundu ma nyumba ya muthamaki, uria waroraga andu anja aria mari thuria cia muthamaki. Nake muiretu o wothe uria woima kuo ndangicoka gutonya he muthamaki ringi ona atia, tiga o eyendeirwo ni muthamaki, nake etwo niwe na undu wa kugwetwo ritwa riake. Na riri, ihinda ria Esteri mwari wa Abihaili ithe mukuru wa Moridekai ucio wa mwioeire agatuika mwari riakinya ati niguo agatonye he muthamaki ri, ndaigana gwitia kindu onake tiga o kiria Hegai munene ucio wehokeirwo maundu ma nyumba ya muthamaki ucio waroraga andu anja oigire aheo. Nake Esteri ari mwitikireku ni andu othe aria mamuonaga. Nake Esteri agigitwarwo he Ahasuerusu muthamaki o kuu nyumba ya athamaki mweri wa ikumi, naguo niguo mweri uria witagwo Tebethu mwaka wa mugwanja iria akorirwo athamakite. Nake muthamaki agikienda Esteri gukira andu anja aria angi othe, nake agitikirika niwe, ona akionwo niwe ari mwega gukira airitu aria angi othe. Na tondu ucio akimwikira taji iria ikagirwo mutwe ni mutumia wa muthamaki, akimutua mutumia wake ithenya ria Fashiti. Hindi iyo muthamaki akirugithiria anene ake othe ona ndungata ciake iruga, narĩo rĩgĩtwo iruga rĩa Esteri. Ningĩ akĩrekanĩra igoti mabũrũri make mothe, na akĩheana iheo o ta ũrĩa ũtana wa muthamaki watariĩ. Na rĩrĩ, rĩrĩa kuonganirio airĩtu ihinda rĩa kerĩ-rĩ, Moridekai akorirwo aikarĩte o kũu kĩhingo-inĩ kĩa mũciĩ wa muthamaki. Nake Esteri ndakorirwo oimbũrĩte ũhoro wa andũ ao kana wa rũrĩrĩ rwao o ta ũrĩa Moridekai amutarite nigukorwo Esteri atuire ekaga ota uria athagwo ni Moridekai ota hindi iria areragwo ari gwake mucii. Na riri matuko oro macio hindi yo Moridekai aikaraga kihingo-ini kia mucii wa muthamaki, andu eri anene aria mehokeirwo maundu ma nyumba ya muthamaki, nao nio Bigithani na Tereshu, o aria maikaragia murango wa kihingo kiu, makirakara magicaria njira ya kuraga Ahasuerusu muthamaki. Naguo uhoro ucio ukimenywo ni Moridekai, nake akiumenyithia Esteri mutumia wa muthamaki. Nake Esteri akira muthamaki uhoro ucio na akiuga ni Moridekai umwerete. Na riri hindi iria uhoro ucio watuiririo na ukionwo ati wiho ri, andu acio eri magicurio muti iguru. Naguo uhoro ucio ukiandikirwo he muthamaki ibuku-ini ria maundu ma ihinda riu. Ibuku ria Esteri murango wa ithatu. Na riri thutha wa maundu macio, Ahasuerusu muthamaki agitugiria Hamani muru wa Hamedatha Muagagi akimunenehia, nakio giti giake agikiigithia mbere ya iti cia anene aria angi othe aria maikaranagia nake. Nacio ndungata ciothe cia muthamaki iria ciari kuu kihingo-ini kia mucii wa muthamaki ciainamagirira ikamwinyihiria. Ni undu uguo niguo gwathanitwo ni muthamaki uhoro-ini wa Hamani. No riri Moridekai ndaigana kuinamirira kana akimwinyihiria. Hindi iyo ndungata cia muthamaki iria ciaikaraga kihingo-ini kia mucii wa muthamaki ikiuria Moridekai uu atiriri, niki gitumite urege gwika uria wathanitwo ni muthamaki? Na gugikinya atiri ati hindi iria ciatuire imwaragiria uguo o muthenya o akiregaga guciigua-ri, igigicoka ikihe Hamani uhoro ucio nigetha imenye kana hihi undu ucio Moridekai ekaga wahota guikara utekuurio, ni undu Moridekai ni aciirite ati ni Muyahudi. Na riri Hamani ona ati Moridekai ndekumuinamirira ona kana amwinyihirie-ri, agitukuyana muno. No agiciria ati kunyitithia Moridekai gwiki gutingimuguna, tondu ndungata icio ni ciakorirwo imumenyithitie ruriri rwa Amoridekai. Na tondu ucio Hamani agigicaria njira ya kuninithia Ayahudi othe aria mari mabururi mothe maria mathagwo ni Ahasuerusu, o ruriri ruu ruothe rwa Amoridekai. Naguo mweri wa mbere o ucio wetagwo Nisani wa mwaka wa ikumi na iri iria Ahasuerusu akorirwo athamakite-ri, Hamani agicukithiria puri hariwe. Naguo uguo ni ta kuga agicukithia miti ya muthenya o muthenya ona mweri o mweri nginya mweri wa ikumi na iri, naguo niguo Adari ukigwirwo niyo. Nake Hamani agikira Ahasuerusu muthamaki atiri, ni kuri ruriri rumwe ruharaganiire thiini wa andu aku aria maturaga mabururi mothe maria uthamakaga, naruo ruikaraga rwiyamurite, onamo mawatho maruo na maundu maria rwikaga ni maraihaniriirie na ma andu aria angi othe. Na ningi andu acio matimenyagirira watho waku, wee muthamaki witu. Tondu ucio wee muthamaki witu ndwagirirwo ni kureka maikare oro uguo. Nawe muthamaki witu ungiona ari wega-ri, reke uhoro wandikwo ati andu acio maninwo, na nie ni nguruta taranda ngiri ikumi cia fedha ciguo moko-ini ma andu aria makuroragira indo ciaku, wee muthamaki witu, nigetha ikaigwo kundu kuria kuigagwo muthithu wa indo ciaku cia bata, wee muthamaki witu. Nake muthamaki agikiruta gicuhi giake guoko agikinengera Hamani muru wa Hamedatha Muagagi ucio thu ya Ayahudi. Nige mũthamaki akĩra Hamani atĩrĩ, ikara ona fedha icio, wagweta, ona andũ acio erĩ, meke ota ũrĩa, ũrĩona kwagĩrĩire. Hĩndĩ ĩyo andĩki marũa, a mũthamaki, magĩtwo. O mweri ũrĩa wa mbere, mũthenya wa 13 waguo. Na kuo gũkĩandĩkwo marũa, ma kũmenyithia abarũthi, arĩa anene, ona arĩa anyinyi, arĩa mathaga mabũrũri mothe, ma mũthamaki ũcio. Ona athani a ndũrĩrĩ ciothe ciamo, maũndũ maringaine na marĩa Hamani aathanire mekwo. Namo marũa macio, magĩtwarwo o bũrũri, maandĩkĩtwo o ta ũrĩa mwandĩkĩre waguo watariĩ. Ona ndũrĩrĩ-inĩ ciothe, o rũrĩrĩ na ciugo cia mwarĩrie waruo kĩũmbe. Naguo ũhoro ũrĩa wandĩkĩtwo marũa-inĩ macio, ũgĩkĩrwo thaĩri ya Ahasuerusu, mũthamaki, naguo ũgĩcinĩrĩrwo rũri rwa gĩcũhĩ gĩake. Ũguo nĩguo marũa matwarirwo nĩ atwari marũa, mabũrũri mothe ma mũthamaki ũcio, maandĩkĩtwo atĩrĩ, atĩ Ayahudi moragwo, maninwo biũ, mahukio o kũhukio, arĩa ethĩ, ona arĩa akũrũ, na twana tũnini, ona andũ a nja, mũthenya oro ũmwe. Naguo mũthenya ũrĩa wathurirwo, warĩ mũthenya wa 13, wa mweri wa 12, o ũcio wĩtagwo Adari. Ona ningĩ, marũa macio makoiga atĩ Ayahudi magatahwo indo ciao ithio nacio. Nayo kobe ya marũa macio, ĩkĩhunjĩrio ndũrĩrĩ ciothe, nĩguo watho ũcio wathanĩtwo, ũtuĩke wa kũrũmĩrĩrwo nĩcio, ikĩrwo igaikara, ciĩithagathagĩte nĩ ũndũ wa mũthenya ũcio. Nao andũ acio atwari marũa, makiuma magĩthiĩ narua, nĩ ũndũ wa ũrĩa mathĩtwo nĩ mũthamaki. Ningĩ watho ũcio wa kũrũmĩrĩrwo, ũkĩheanwo mũciĩ wa mũthamaki, o kũu Shushani, nake mũthamaki, mena Hamani, magĩikara thĩ manyue njohi. No rĩrĩ, arĩa matũire itũũra rĩa Shushani, magĩikara marigĩtwo mũno nĩ ũhoro ũcio. Ibuku rĩa Esteri, mũrango wa 4. Na rĩrĩ, Moridekai amenya ũrĩa watho wĩkĩtwo-rĩ, agĩtembũranga nguo ciake, akĩhumba taama wa ikũnia, ona akĩitĩrĩria mũhu, akiuma agĩthiĩ o itũũra gatagatĩ, akĩrĩra, aanĩrĩire mũno irĩra rĩa kĩeha. Ningĩ agĩthiĩ akĩrũgama kĩhingo-inĩ kĩa mũthamaki nja, nĩ ũndũ gũtirĩ mũndũ ona ũrĩkũ wetĩkagĩrio gũtonya kĩhingo-inĩ kĩa mũthamaki thĩiniĩ ehumbĩte taama wa ikũnia. Na bũrũri o bũrũri, kũrĩa guothe ũhoro wa ũndũ ũcio mũthamaki aathanĩte wakinyire, ona watho ũcio wake wa kũrũmĩrĩrwo, gũgĩkĩgĩa kĩeha kĩnene kũrĩa Ayahudi matũire, ona gũkĩhingwo kũrĩa irio, ona gũkĩrĩrwo, gũkĩhũragwo ithũri. Nao andũ aingĩ magĩkoma thĩ mehumbĩte matama ma makũnia, meitĩrĩirie mũhu. Nacio ndungata cia airĩtu, cia Esteri, ona andũ arĩa mehokeirwo maũndũ ma nyũmba yake thĩiniĩ, magĩthiĩ kũrĩ mũthamaki ũcio mũndũ wa nja, makĩmũhe ũhoro ũcio, nake akĩigua ũru mũno mũno, agĩcoka agĩtwarithĩria Moridekai nguo ehumbe, arute taama ũcio wa ikũnia, no ndaigana gũcioya. Hĩndĩ ĩyo Esteri agĩtithia Hathaka, mũndũ ũmwe wa andũ arĩa mehokeirwo maũndũ ma nyũmba ya mũthamaki thĩiniĩ, o ũcio mũthamaki atuĩte wa kũmũtungatĩra, akĩmwĩra athiĩ kwĩ Moridekai, akamenye ũrĩa ũhoro ũcio ũtariĩ na gĩtũmi kĩaguo. Tondũ ũcio Hathaka akiumagara agĩthiĩ he Moridekai, o handũ harĩa haariĩ itũũra-inĩ, mwena wa na mbere wa kĩhingo kĩa nyũmba ya mũthamaki. Nake Moridekai akĩmũhe ũhoro wothe wa maũndũ marĩa mamũkorete, ona akĩmũmenyithia wega ũrĩa mbia cigana iria Hamani eranĩire atĩ nĩ ekũruta ciigwo kũndũ kũrĩa kũigagwo mũthithũ wa indo cia bata cia mũthamaki, nĩgetha Ayahudi maninwo biũ. Ona akĩmũhe kobe ya watho wa kũrũmĩrĩrwo ũrĩa wandĩkĩtwo wa kũhunjanĩrio kũu Shushani, atĩ nĩguo maninwo biũ, nĩgetha amĩonie Esteri, ona amũhe ũhoro wayo, ona ningĩ amwĩre atĩ athiĩ atonye he mũthamaki, akamuthaithe ona amukaire eha ubere yake ni undu wa andu aruririrwo wao. Nake Hathaka agishoka akihe Esteri uhoro ucio ahetwo ni Moridekai. Nake Esteri agikiaria na Hathaka akimuhe uhoro uria eguthie kwira Moridekai akimwira uu atiriri ndungata ciothe cia muthamaki ona andu a mafururi ma muthamaki ni moi ati mundu o wothe ona angikorwo ni mundu murume ona kana mundu waja uria ungithie kwi muthamaki arugame o kuu nja ya nyumba yake thiinie muno atetitwo athie hariwe. Watho uria wathanitwo ni undu wa mundu o wothe uria wikite uguo no umwe naguo ni wa ati oragwo tiga o muthamaki amutambũrũkĩirie rũthanju rwake rwa ũnene rwa thahabu nĩgetha atũũre muoyo. No rĩrĩ, matukũ maya 30 mathirĩte, niĩ ndiĩtĩtwo thiĩ ndonye kwĩ mũthamaki. Nake Moridekai akĩheo ũhoro ũcio warĩtio nĩ Esteri. Hĩndĩ ĩyo Moridekai akĩmera macokerie Esteri ũhoro ũũ, atĩrĩrĩ, menya wĩcirie atĩ wee nĩwe ũkahonoka. Nao Ayahudi arĩa angĩ othe more, nĩ ũndũ atĩ wĩ kũu nyũmba ya mũthamaki thĩiniĩ. Nĩ ũndũ rĩ, menya atĩ wee ũngĩkira ki ihinda rĩrĩ, Ayahudi nĩ mekuona kĩhonia gĩthethũkĩte na handũ hangĩ, ona mahonokio. No rĩrĩ, wee mwene, ona nyũmba ya thoguo, nĩ kũninwo mũkaninwo biũ. Ona ningĩ-rĩ, nũũ ũĩ kana hihi watuĩkire mũthamaki mũndũ wa nja nĩ ũndũ wa ihinda ta rĩrĩ kĩũmbe? Nake Esteri agĩkĩmera macokerie Moridekai ũhoro ũũ, atĩrĩrĩ, thiĩ ũnganie Ayahudi othe arĩa marĩ kũu Shushani rĩu, mwĩhinge kũrĩa irio nĩ ũndũ wakwa, na mũtikarĩe ona kana mũnyue mĩthenya 3, mũthenya ona ũtukũ. Niĩ na niĩ ona airĩtu akwa-rĩ, nĩtũkwĩhinga kũrĩa irio o ta ũguo, na thutha ũcio njoke ndonye he mũthamaki njĩke ũndũ ũcio ũtatwaranĩte na watho ũrĩa wathanĩtwo, na ingĩgĩkua-rĩ, ndĩgĩkue. Tondũ ũcio Moridekai agĩthiĩra, nake agĩka maũndũ mothe marĩa Esteri amwathĩte eke. Ibuku rĩa Esteri, mũrango wa 5. Na gũgĩkinya atĩrĩ, atĩ mũthenya wa 3, Esteri akĩhumba nguo ciake, iria ciĩhumbagwo nĩ athamaki atumia, akĩrũgama handũ nja harĩa harĩ thĩiniĩ mũno kũu nyũmba-inĩ ya mũthamaki, o harĩa hang'ethanĩire na nyũmba ĩyo ya mũthamaki. Nake mũthamaki agĩkorwo aikarĩire gĩtĩ gĩake kĩa ũnene o nyũmba-inĩ yake ya ũthamaki, ang'etheire itonyero-inĩ rĩayo. Na gũgĩkinya atĩrĩ, atĩ mũthamaki ona Esteri, mũtumia wake, arũngiĩ hau nja ĩyo, agĩĩtĩkĩrĩka nĩwe, agĩkĩmwambararĩria rũthanju rwake rwa ũnene rwa thahabu rũrĩa anyitĩte na guoko. Tondũ ũcio Esteri agĩthengerera hakuhĩ, akĩhutia rũthanju rũu mũthia-inĩ waruo. Nake mũthamaki agĩkĩmũũria atĩrĩ, Esteri, mũthamaki ũyũ, mũtumia, ũbatairio nĩ kĩĩ? Onaguo ũndũ ũrĩa ũkwenda kũhoya nĩ ũrĩkũ? Ũndũ ũrĩa ũkuuga wĩkwo-rĩ, ona ũngĩkorwo ũkuuga ũheo nuthu ya mabũrũri marĩa njathaga-rĩ, ti itherũ nĩ ũgwĩkwo. Nake Esteri akiuga ũũ, kũngĩkorwo wee, mũthamaki wakwa, nĩ ũkuona arĩ wega-rĩ, ndagũthaitha mũke ũmũthĩ na Hamani iruga-inĩ rĩrĩa ngũrugithĩirie. Nake mũthamaki akiuga atĩrĩ, tatũmai Hamani ahĩkĩrĩrie nĩgetha gwĩkwo o ta ũrĩa Esteri oigĩte. Nake mũthamaki ona Hamani magĩthiĩ iruga-inĩ rĩu Esteri arugithĩtie. Nake mũthamaki arĩ iruga-inĩ rĩu rĩa kũnyua ndibei akĩũria Esteri atĩrĩ, ũkwenda wĩkwo atĩa hihi, na ũndũ ũcio nĩ ũgwĩtĩkĩrwo? Nĩkĩĩ wendete kũhoya? Nĩ ũndũ-rĩ, ũndũ ũcio nĩ ũgwĩkwo, ona ũngĩkorwo nĩ nuthu ya mabũrũri marĩa njathaga, ũkũhoya. Hĩndĩ ĩyo Esteri agĩcokia akiuga atĩrĩ, ũndũ ũrĩa ngũcaria njĩkwo, mũthamaki ũyũ, o na ihoya rĩrĩa ngũkũhoya nĩ rĩrĩ, nĩ atĩ, ingĩkorwo njĩtĩkĩrĩkĩte nĩwe, nawe mũthamaki wakwa, ũngĩkorwo nĩ wonete arĩ wega, kũnjĩtĩkĩrĩra ihoya rĩakwa, o na ũnjĩke ũndũ ũrĩa ngũhoete-rĩ, wee mũthamaki ũyũ, mwĩna Hamani, mũgoka iruga-inĩ rĩrĩa ngamũrugithĩria. Na rũciũ nĩ ngeka o ta ũguo, wee, mũthamaki ũyũ, ũnjĩrĩte njĩke. Na mũthenya ũcio, Hamani agĩkiuma kũu, agĩthiĩra akenete na ngoro yake mũno, no rĩrĩ, hĩndĩ ĩrĩa Hamani onire Moridekai kĩhingo-inĩ kĩa mũthamaki, na akĩona atĩ ndekũmũrũgamĩra o na kana ageka ũndũ o na ũmwe ta wa kũmũtĩa, agĩgĩtũkũyana mũno nĩ ũndũ wake. No rĩrĩ, o na gwatuĩka ũguo, Hamani nĩ egirĩrĩirie gwĩka ũndũ, akĩinũka gwake mũciĩ o ro ũguo, nake akĩrekania arata ake magĩrwo, o na Zerushu mũtumia wake. Nake Hamani akĩmaganĩra riri wa ũtonga wake, o na ũhoro wa ũrĩa ciana ciake cingĩhĩte, o na wa maũndũ mothe marĩa mũthamaki amwĩkĩte nĩ ũndũ wa kũmũtũgĩria, o na wa ũrĩa amwambatĩrĩtie atuĩke mũnene gũkĩra anene arĩa angĩ, o na ndungata iria ingĩ cia mũthamaki. O na ningĩ, Hamani akiuga atĩrĩ, he, o nake Esteri, mũtumia wa mũthamaki-rĩ, ndanareka mũndũ o na ũmwe atonyanie na mũthamaki iruga-inĩ rĩrĩa ekũrugithĩtie, tiga o niĩ nyiki. O na ningĩ, no njĩtĩtwo iruga-inĩ rũciũ nĩwe twĩna mũthamaki witũ. No rĩrĩ, maũndũ macio mothe matirĩ ũndũ mangĩng'una, naguo ingĩtuĩka ngũtũũra nyonaga Moridekai, Mũyahudi ũcio aikarĩte kĩhingo-inĩ kĩa mũthamaki. Hĩndĩ ĩyo, Zereshu, mũtumia wake, o na arata ake othe, magĩkĩmwĩra atĩrĩ, thondekithia mũtĩ wa mĩkono 50 kũraiha na igũrũ, na rũciũ rũcinĩ ũroke kwaria na mũthamaki ũhoro wa atĩ Moridekai acurio mũtĩ-inĩ ũcio igũrũ. Thutha wa ũguo, ũgagĩcoka ũthiĩ iruga-inĩ mwĩna mũthamaki ũcanjamũkĩte. Naguo ũndũ ũcio ũgĩkenia Hamani, nake agĩgĩthondekithia mũtĩ ũcio.
Ibuku rĩa Esteri, mũrango wa 6. Na rĩrĩ, ũtukũ ũcio mũthamaki akĩũrwo nĩ toro, nake agĩkiuga atwarĩrwo ibuku rĩrĩa rĩandĩkĩtwo maũndũ ma mahinda macio, nake agĩthomerwo maũndũ marĩo. Akĩonwo handĩkĩtwo thĩinĩ warĩo atĩ Moridekai nĩwe woimbũrire ũhoro wa Bigithani na Tereshu, o andũ acio maacarĩtie njĩra ya kũũraga Ahasuerusu mũthamaki. Nao erĩ maarĩ athiritũ ya arĩa mehokeirwo maũndũ ma nyũmba ya mũthamaki, thĩinĩ wa arĩa maikaragia mũrango. Nake mũthamaki agĩkĩũria atĩrĩ, ĩ Moridekai ũcio aaheirwo gĩtĩo kĩrĩkũ, o na kana ũnene, nĩ ũndũ wa ũndũ ũcio ekire? Hĩndĩ ĩyo, ndungata cia mũthamaki iria ciamũtungatagĩra ikiuga atĩrĩ, hatirĩ ũndũ o na ũmwe ekirwo. Nake mũthamaki agĩkĩũria atĩrĩ, nũũ wĩ nja? Nake Hamani agĩkorwo nĩ hĩndĩ atonya nja ĩrĩa ya nyumĩrĩra ya na nja ya nyũmba ya mũthamaki, nĩguo akaarie na mũthamaki ũhoro wa gũcuria Moridekai mũtĩ igũrũ ũcio aathondekithĩtie nĩ ũndũ wake. Nacio ndungata cia mũthamaki ikĩmwĩra ũũ, atĩrĩrĩ, nĩ Hamani ũrũgamĩte nja. Nake mũthamaki agĩkiuga atĩrĩ, mwĩrei atonye. Tondũ ũcio Hamani agĩgĩtonya. Nake mũthamaki akĩmũria ũũ, mũndũ ũrĩa mũthamaki endete gũtĩithia-rĩ, nĩ atĩa angĩkwo? Hĩndĩ ĩyo Hamani akĩũria na ngoro atĩrĩ, nĩ mũndũ ũrĩkũ ũngĩ hihi mũthamaki angĩenda gũtĩithia, tiga o niĩ? Nake Hamani agĩkĩra mũthamaki atĩrĩ, ha ũhoro wa mũndũ ũrĩa mũthamaki endaga gũtĩithia-rĩ, nĩ wega nguo cia mũthamaki, iria wee, mũthamaki witũ ũmenyerete kwĩhumba, igĩrwo, o nayo mbarathi ĩrĩa ũhaicaga, o ĩyo ĩkagĩrwo tanji ya ũnene mũtwe, ĩgĩrwo.
Na sio guo isio, ona barathi eo, ituaruo, ineo mudu umwe wa anene aku, ulea mutee kumono. Nigetha mudu usio ukwenda guteithia, we muthamaki witu, ahubo guo isio newe. Ashoke, agacerio njira ine ya itura, ahaicetio iguru ria barathi eo, na guo uhoro wanirirwo, ni mudu e mbere yake, kuguo uu, atiriri. Oo niguo mudu uria muthamaki endete guteithia ekaguo. Hinde iyo muthamaki agikira Hamani atiri, thie narua, woe guo icio, ona barathi iyo, ota uguo ugite, ucoke wike Moridekai. Ucio Muyahudi uria wikaraga kihingo-ini kia nyumba ya muthamaki, maundu macio. Menya ureke undu ona umwe wa maundu macio mothe ugite, wage gwikwo. Hinde iyo Hamani agikioya guo icio, agishihuba Moridekai, agishoka akioya barathi iyo, akimugereria njira-ini ya itura, aceragio kuo amihaicite. Akianirira ari mbere yake uu, atiriri, uu niguo mundu uria muthamaki endaga gutiithia, ekaguo. Nake Moridekai agigicoka o kihingo-ini kia nyumba ya muthamaki. No Hamani akiinuka gwake mucii na ihenya, ena kieha, na akehumba mutwe. Nake Hamani agikihe Zereshu, Muka, ona arata ake othe, uhoro wa maundu mothe maria mamukorete. Hinde iyo andu ake, aria ogi, ona Zereshu, Muka, makimwira atiri, kungikorwo Moridekai, ucio wambiriria gugutoria, ni wa mbeu ya Ayahudi ri, ndumuhota. Na ndari hingo ategutoria fiu. Na riri, o ihinda riu maragia nake ri, andu amwe aria mehokeirwo maundu ma nyumba ya muthamaki magikinya hari Hamani, makamutware na ihenya iruga-ini riria Esteri arugithitie. Ibuku ria Esteri, murango wa mugwanja. Tondu ucio muthamaki na Hamani magigithie kunywa ndibei iruga-ini riu, Esteri mutumia wa muthamaki amathondekithiirie. Naguo muthenya ucio wa iri iruga-ini riu ria ndibei, muthamaki akiuria Esteri uu, atiriri, Esteri, muthamaki uyu mutumia, ukwenda gwikwo atia hihi, na no ugwitikirirwo, undu uria urenda kuhoya ni uriku? Ni undu ri, ona kungikorwo ni nuthu ya mabururi maria njathaga, ukuhoya ri, undu ucio ni ugwikwo. Hinde iyo Esteri, mutumia wa muthamaki, agikiuga atiri, ingikorwo ni njitikirikite niwe, we muthamaki uyu, na ukorwo ni wonete ari wega ri, ndaguthaitha ureke heo undu uyu ndirenda. Naguo ni ati ndekwo ndure muoyo, ona andu akwa onao marekwo mature muoyo ni undu wa ihoya riakwa. Ni undu turi endie, nie mwene ona andu akwa, nigetha tuninwo, turagwo, tuhuke fiu. No riri, akorwo ni kwendio tukwendio, tugatuike ngombo cia arume, ona cia andu anja, ni ingikirire oki. Ona haria thu itu, itangihota kuriha ngero iria ingigerwo muthamaki. Hinde iyo, Ahasuerusu, muthamaki, agikiuria Esteri, mutumia wake, atiri, ucio ungieta gwiciria na ngoro yake eke undu ta ucio ri, no hihi, ona ariha? Nake Esteri agikiuga atiri, ni thu ona mumuku witu, na niwe Hamani uyu mwaganu. Hinde iyo Hamani agigitigira ari hau mbere ya muthamaki ona mutumia wake. Nake muthamaki agiukira atukuyanite, akiuma iruga-ini riu ria ndibei, agithie mugunda wa nyumba-ini o iyo ya athamaki. Nake Hamani akirugama ethaithanirire he Esteri, mutumia wa muthamaki, niguo amuhonokie ndakoragwo, ni undu nionire ati muthamaki ni acireire kumwika uru. Nake muthamaki akiuma mugunda ucio wa nyumba-ini ya muthamaki, agicoka haria manyuagira ndibei iruga-ini riu. Nake Hamani agikorwo egwithitie urire-ini uria Esteri aikarire etiranitie. Hede yo mudhamaki age kiuga atere. He, kai ogo kienda kuroda mutumia wakoa, ogo konyoba dekire ho. Nake mudhamaki, ale kia kuga oguo, adumage kehuba Hamani odhio. Hede eyo, Halibona, mudo umwe wale ya meho kairo maudo manyoba ya mudhamaki theinie, ale ya makoliru mebere yake, akiuga o, ona aterere, nyoba ine ya Hamani, nekuo, kurugamitio wa muti wa mikono mirongo itano wa gucuria mundu uria Hamani athondekithetie ni undu wa Moridekai owe ucio waririe ndeto njega ikonie muthamaki nake muthamaki akiuga atiri mucuriai mutiini ucio iguru andu acio magigicuria Hamani mutiini ucio athondekithetie ni undu wa Moridekai hindi iyo muthamaki agegethirwo ni matukoya ifukulia Esteri murango wa inyanya na rere muthenya oro ucio Ahasuerusu muthamaki agekehe Esteri mutumia wake nyumba ya Hamani thu iyo ya Ayahudi nake Moridekai agethia akirugama mbere ya muthamaki ni undu Esteri ni amwirire uria matarainie Nake muthamaki akiruta gicuhe giake kiria acokerire Hamani agikihe Moridekai. Nake Esteri agitua Moridekai munene wa nyumba ya Hamani. Ninge Esteri agikiaria ringi ari mbere ya muthamaki akimugwira thi o maguru-ini make akimuthaitha akiriraga maithori ati eherie undu ucio wa ruturiko wekitwo ni Hamani muwagagi. Ona uhoro ucio wake wawara ekete wagukirira Ayahudi hede yo muthamaki agitamburukiria Esteri ruthanjuru wake rwa unene rwa dhahafu na tondu ucio Esteri akiarahuka akirugama hau mbere ya muthamaki akiuga atiri kungikorwo we muthamaki wakwa ni ukuona ari wega ona nie ngorwo njitikirikite niwe onaguo undu ucio wono wagireire mbere yaku We muthamaki oyo, na nie nyono jagereire na maitho makure. Ndagothaitha uleke hande kwa marua, maguthahia macio maandikithetio ni Hamani, muru wa Hamedatha, Moagagi, na Wara, o macio andikithetie, makuninithia Ayahudi, aria mari mabururi mothe, maria mathagwo niwe, muthamaki oyo. Ni undu ri, kai ingikihota, gukirereria atia, Gionaga oru ulea ugukora andu akwa. Ona kana hote atia gukirereria gionaga andu aitu makininwo. Hede eyo Ahasuerusu muthamaki agikira Esteri mutumia wake ona Moridekai ucio Moyahudi o atirere. Nihete Esteri nyumba ya Hamani. Nake mundu ucio niarikitie gucurio muti iguru. Ni undu wa uria endete kuninithia Ayahudi. Riu ona inyui andikirai Ayahudi marua, mumere uria mukwenda. Mumekire thaeri yakwa. Nie muthamaki wanyu, mucoke mumacinirire ruri rwa gicuhi giakwa. Ni undu marua maria maandikitwo, magekirwo thaeri ya muthamaki, magacinirirwo ruri rwa gicuhi giake, matire mundu ungihota kumathahia. Nario ihinda riu Andiki marua a muthamaki magitwo o mweri wa itatu naguo mweri ucio niguo witagwo Sivani muthenya wa 23 waguo naguo uhoro uria wandikirwo marua-ini macio wari wa kumenyithania maundu mothe maria Moridekai athanire mekwo ni Ayahudi ona afarothi aria anene ona anyinyi ona anene aria angi a mabururi maria mathagwo ni muthamaki wao Marutereirio kwa ahindi o nginya kushi. Na momari mafururi igana ria 27 magitarwo. O fururi ukiandikirwo o ta uria mwandikire waguo watariye. Na ruo o ruriri o ta uria mwaririe waruo watariye. Ona o Ayahudi makiandikirwo o ta uria mwandikire wao watariye. Ona ta uria mwaririe wao watariye. Nake akiandikithia marua macio. Akimekira thaeri ya Ahasuerusu, muthamaki. Agishoka akimashinirira, roliru agisho hekia muthamaki. Thutha wa ũguo akĩmatwarithia na atwari marũa mahaicĩte mbarathi iria irĩ ihenya, o iria ciahaicagwo cia kũruta wĩra wa mũthamaki, nacio ciaciarĩtwo nĩ mbarathi cia mũthamaki. Na rĩrĩ, marũa macio maandĩkĩtwo ma kũmenyithania atĩ mũthamaki nĩ etĩkĩrĩte Ayahudi arĩa me matũũra mothe, o itũũra, mecokanĩrĩrie nĩguo merũĩrĩre, mehonokie mĩoyo yao, nao manine na morage, o na mahukie o kũhukia andũ othe a bũrũri o na ũrĩkũ, o na rũrĩrĩ o na rũrĩkũ, arĩa meĩkĩrĩte hinya nĩguo mamatharĩkĩre, mameke ũũru, o na kana twana twao, o na atumia ao, o na mamatahe indo ciao, marigie nacio, mũthenya o ro ũmwe, mabũrũri mothe ma Ahasuerusu, mũthamaki. Naguo nĩ mũthenya wa 13 wa mweri wa 12, naguo nĩguo wĩtagwo Adari. Nayo kobe ya marũa macio ĩkĩhunjĩrio ndũrĩrĩ ciothe, taarĩ watho ihetwo wa kũrũmĩrĩrwo. Nakuo gũkĩranwo atĩ Ayahudi magaikara methagathagĩte, merũĩrĩre rĩrĩa mũthenya ũcio ũgakinya, nĩguo merĩhĩrie harĩ thũ ciao. Na tondũ ũcio atwari marũa arĩa mahaicaga mbarathi iria irĩ ihenya mũno, o icio ciarĩ cia kũruta wĩra wa mũthamaki, makĩgwata gũthiĩ, na magĩkorwo marĩ ahĩkĩrĩrie mũno, o na makahatĩrĩrio nĩ ũndũ wa ũrĩa gwathanĩtwo nĩ mũthamaki. Ningĩ ũhoro ũcio wathanĩtwo ũkĩheanwo mũciĩ wa mũthamaki o kũu Shushani. Nake Moridekai akiuma he mũthamaki ehumbĩte nguo cia mũthamaki cia rangi wa bururu na rangi mwerũ, na arĩ na taji nene ya thahabu mũtwe, o na akahumbwo nguo ĩrĩa ya igũrũ ndaya ya gatani ĩrĩa njega, ĩna rangi wa zambarau. Nao andũ a itũũra rĩu rĩa Shushani makiuga ngemi na magĩkena. Nao Ayahudi magĩikara matherete gĩthithi, o na makagĩa na gĩkeno, o na makaiguaga wega, o na magatĩĩka. Na gũgĩtuĩka atĩrĩ, atĩ mabũrũri mothe o bũrũri, na itũũra o itũũra, o kũndũ guothe kũrĩa watho ũcio wa mũthamaki wakinyire, o na ũhoro ũcio wathanĩtwo nĩwe wa kũrũmĩrĩrwo-rĩ, Ayahudi magĩkena na makĩigua wega, magĩkĩruga maruga, o na magĩtinda makenete. O nao andũ aingĩ a mabũrũri macio makĩĩgarũra, magĩtua Ayahudi, nĩ ũndũ nĩ magwatirwo nĩ guoya nĩ gwĩtigĩra Ayahudi. Ibuku rĩa Esteri, mũrango wa 9. Na rĩrĩ, mweri wa 12, naguo nĩguo mweri wa Adari, o mũthenya wa 13 wa mweri oro ũcio-rĩ, hĩndĩ ĩrĩa watho wa mũthamaki wakuhĩrĩirie gwĩkwo o ta ũrĩa oigĩte, o naguo ũhoro ũcio wathanĩtwo nĩwe wa kũrũmĩrĩrwo, naguo nĩguo mũthenya ũrĩa thũ cia Ayahudi ciaĩrĩgĩrĩire atĩ nĩ ikũmatha, no rĩrĩ, ti itherũ ũhoro ũcio nĩ wagarũrũkire ũndũ ũngĩ, gũkĩonwo atĩ Ayahudi nĩo maarĩ agwatha andũ acio mamathũrĩte. Mũthenya oro ũcio-rĩ, Ayahudi magĩcokanĩrĩria matũũra-inĩ mao mabũrũri mothe marĩa maathagwo nĩ Ahasuerusu, mũthamaki, nĩgetha mahũre andũ arĩa mendaga kũmeka ũũru. Na gũtirĩ mũndũ wahotire kũmetiria, nĩgũkorwo ndũrĩrĩ ciothe nĩciagwatirwo nĩ guoya, magĩtigĩra Ayahudi. Nao anene othe a mabũrũri marĩa maathagwo nĩ mũthamaki wao, o na abarũthi anene, o na anyinyi, o na andũ arĩa maroraga maũndũ ma mũthamaki, magĩteithia Ayahudi, nĩ ũndũ nĩmagwatirwo nĩ guoya wa gwĩtigĩra Moridekai. Nĩ ũndũ Moridekai ũcio nĩonagwo arĩ mũnene kũu nyũmba ya mũthamaki, nayo ngumo yake ĩkĩhunja mabũrũri mothe ma mũthamaki ũcio, nĩgũkorwo mũndũ ũcio ti Moridekai akĩrĩrĩirie o kũneneha. Nao Ayahudi makĩhũra thũ ciao ciothe na hiũ cia njora, magĩciũraga, magĩcinina biũ. Nao andũ acio mamathũrĩte-rĩ, makĩmeka o ta ũrĩa meendeire. Nao Ayahudi makĩũraga andũ 500 kũu Shushani mũciĩ wa mũthamaki, makĩmanina. Nao magĩkĩũraga Parishadatha, na Dalifoni, na Asipatha, na Poratha, na Adalia, na Alidatha, na Parimashata, na Alisai, na Alidai, na Faisatha. Na oneo ihe iria ikomi cia Hamani, muru wa Hamedatha, uria wari thu ya Ayahudi. No riri, matiga na gutaha indo ciao. Na riri, muthenya ucio muthamaki, agitwarirwo uhoro wa uria andu maiganaga, aria moragitwo kuu Shushani, mucie wa muthamaki. Nake muthamaki agikira Esteri, mutumia wake, atiri, Ayahudi ni moragite andu 500, mucie wa muthamaki, guku Shushani, makamanina, ona ihe iria ikomi cia Hamani. He, ni atia hihi, magikorwo mekite, mafururi maria mangi makwa. Riu ri, urenda gwikwo atia unge hihi. Uga, naguo undu ucio, ni ugwitikirwo. Onaguo undu uria unge ukwenda kuhoya, ni uriku. Ni undu ri, undu ucio ni ugwikwo. Hindi iyo Esteri agikiuga atiri, we muthamaki wakwa, ungikorwo ni ukuona ari wega ri, ndagutha ureke Ayahudi aria mari Shushani, metikirirwo mageka rucio, o ta uria watho ucio ugwathanitwo niwe wikwo umuthi utarie. Ona ureke ciimba cia ihe icio ikumi cia Hamani icurio muti iguru. Nake muthamaki agiathana ati undu ucio ugekwo oro uguo, naguo uhoro wa watho ucio ukiheanwo kuu Shushani. Nacio ciimba cia ihe icio ikumi cia Hamani igicurio muti iguru. Nao Ayahudi aria mari kuu Shushani magicokaniriria muthenya wa 14 wa mweri ucio wa Adari, makiuraga andu 300 kuu Shushani, no riri matigana gutaha indo ciao. Nao Ayahudi aria angi aria mari mafururi-ini maria mathagwo ni muthamaki ucio magicokaniriria, makiruirira niguo mehonokie mioyo yao matige gucoka guthenio ni thu ciao. Nao makiuraga andu 75,000 thiini wa andu aria mamathurite, no riri matigana gutaha indo ciao. Undu ucio wekirwo muthenya wa 13 wa mweri wa Adari, naguo muthenya wa 14 wa mweri oro ucio makihuruka, na makiutua muthenya wa kugia na ciathe cia kurio irio ona wa gikeno. No riri Ayahudi aria mari Shushani makiungana muthenya ucio wa 13 waguo, ona muthenya wa 14 waguo, naguo muthenya wa 15 wa mweri oro ucio ri magikihuruka, makiutua muthenya wa kugia na ciathe cia kuria irio ona wa gikeno. Undu ucio niguo utumaga Ayahudi atuturaini o acio maturaga matura maria matairigitwo matue muthenya ucio wa 14 wa mweri Adari muthenya wa gikeno, ona wa kugia na ciathe cia kuria irio, ona wa gutinda makenete, ona wa gutwaranirwo njega cia irio, o mundu agatwarira mundu uria ungi. Nake Moridekai akiandika maundu macio agitwarithiria Ayahudi othe aria mari mafururi mothe maria mathagwo ni Ahasuerusu muthamaki marua, aria mari gukuhi ona aria mari kuraya, nigetha amere muno maikare mamenyereire muthenya wa 14 wa mweri wa Adari, ona muthenya wa 15 wa mweri oro ucio mwaka o mwaka. Maririkanage ati niyo Ayahudi maninirwo thina wa thu ciao, ona ati mweri ucio niguo kuonekire ati uhoro wao ni mugaruruku, mathirwo ni kieha magie na gikeno, ona matige kiriro matindage makenete. Ona ningi mithenya iyo mamitue ya ciathe cia kurio irio ona ya gikeno, ona ya gutwaranira njega cia irio o mundu na mundu uria ungi, ona ya gutwarira athini iheo. Nao Ayahudi magitikira gwika o ta uguo mambiriirie gwika, na ta uria Moridekai amandikiire, nigukorwo Hamani muru wa Hamedatha muagagi thu ya Ayahudi othe ni acireire kumanina, nake agicuka Puli, naguo uguo ni ta kuga agĩcuka mĩtĩ nĩguo amahukie amanine biũ. No rĩrĩ, ũhoro ũcio wamenywo nĩ mũthamaki, agĩathana akĩandĩkithia marũa atĩ ũndũ ũcio wa waganu Hamani aciirĩire gwĩka Ayahudi, o ũcio aciirĩire ameke, ũmũcokerere we mwene, na atĩ we mwene na ariũ ake macurio mũtĩ igũrũ. Na tondũ ũcio magĩta matukũ macio Purimu, nĩ ũndũ wa gũthingata rĩtwa rĩu Puri. Na rĩrĩ, tondũ wa mohoro marĩa maandĩkĩtwo marũa-inĩ macio, o na tondũ wa maũndũ marĩa mothe monete makoniĩ ũndũ ũcio, o na ningĩ tondũ wa maũndũ marĩa mamakorire, Ayahudi magĩgĩtua atĩ kũgĩe mũtugo wa kũrũmĩrĩrwo nĩo ene, o na rũciaro rwao, o na andũ othe arĩa mekuruhainie nao, wa atĩ matũre mamenyereire mĩthenya ĩyo yerĩ, o ta ũrĩa ũhoro wayo ũrĩa wandĩkĩtwo watariĩ, o ta ũrĩa ihinda rĩayo rĩrĩa rĩatuĩtwo rĩatariĩ, mwaka o mwaka, nĩgetha mũtugo ũcio ndũkanatigwo, na atĩ mĩthenya ĩyo ĩtũre ĩririkanagwo na ĩmenyagĩrĩrwo njiarwa-inĩ ciothe, o na mbarĩ ciothe, o na mabũrũri mothe, o na matũũra mothe, na atĩ mĩthenya ĩyo ya Purim ndĩkanage kũririkanwo thĩinĩ wa Ayahudi, o na kana ũhoro wayo wa kũririkanwo ũre biũ mbeũ-inĩ ciao. Hĩndĩ ĩyo Esteri wa Abihaili, mũtumia wa mũthamaki, mena Moridekai, Mũyahudi, makĩandĩka maũndũ na wathani wothe ũrĩa maarĩ naguo wa gwĩkĩra marũa macio ma kerĩ hinya, o macio ma ũhoro wa Purim. Nake Moridekai agĩtwarithĩria Ayahudi othe arĩa matũire mabũrũri marĩa 127, o macio maathagwo nĩ Ahasuerusu, marũa ma kũmahe ũhoro wa atĩ magĩe na ũiguano wa ma, na wa atĩ mekĩre mũtugo ũcio wa kũmenyerera mĩthenya ĩyo ya Purim hinya o ihinda rĩayo rĩrĩa rĩatuĩtwo, o ta ũrĩa Moridekai ũcio Mũyahudi na Esteri mũtumia wa mũthamaki mamerire, na ta ũrĩa matuĩte mekage o ene, o na rũciaro rwao, ũhoro-inĩ wa kwĩhinga kũrĩa irio, o na wa kĩrĩro kĩrĩa mekũrĩra. Naguo wathani ũcio wa Esteri ũgĩkĩra maũndũ macio maathanĩtwo mekagwo hĩndĩ ya Purimu hinya, naguo ũhoro wamo ũkĩandĩkwo ibuku-inĩ rĩrĩa rĩa maũndũ ma ihinda rĩu. Ibuku rĩa Esteri, mũrango wa 10. Nake Ahasuerusu, mũthamaki, akĩrutithia andũ a bũrũri wake, o na arĩa matũũraga icigĩrĩra-inĩ cia iria, igooti. Na rĩrĩ, maũndũ mothe marĩa Ahasuerusu ekire nĩ ũndũ wa hinya o na ũhoti wake, o naguo ũhoro wothe wa harĩa ũnene wa Moridekai wakinyire nĩ ũndũ wa kũnenehio nĩwe-rĩ, anga mohoro macio matiandĩkĩtwo ibuku-inĩ rĩa maũndũ ma ihinda rĩa athamaki a Media na Perisia? Nĩgũkorwo Moridekai ũcio Mũyahudi nĩwe warũmĩrĩire Ahasuerusu mũthamaki ũhoro-inĩ wa gwathana, na nĩonagwo arĩ mũnene nĩ Ayahudi, nao ariũ a ithe othe makĩmwĩtĩkĩra atuĩke taarĩ mũnene wao. Nake acaragia atĩ andũ ao mone wega, na agataraga andũ othe a mbeũ yao, agatũma magĩe na thayũ.